Vijana wetu wameadhirika na madawa za kulevya. Kete inabidi tukupige teke.
Walileta bangi wakamea vitambi, ona sasa wameleta kete, watutakia maisha gani? Walileta bangi wakamea vitambi, ona sasa wameleta kete, watutakia maisha gani?
Tupige kete teke, wao wanaingiza pesa, ndugu zetu wanateseka. Usulijua ni usiku wa giza, makosa nosha wa meza, wakula na wadogo sha wa meza. Sasa kama wasichana hedhi wanatoa, ushawatenga na familia, ona sasa wazazi wanalia.
Walileta bangi wakamea vitambi, ona sasa wameleta kete, watutakia maisha gani? Walileta bangi wakamea vitambi, ona sasa wameleta kete, watutakia maisha gani?
Tupige kete teke, watutakia maisha gani? Tupige kete teke, watutakia maisha gani?
Vijana wanapotea, tena madawa wanagao, wenda wazimu wanatokea. Madawa zimejaa, vijana wanapotea, tena madawa wanagao, wenda wazimu wanatokea. Wanajidunga sindano kivyao, kuambukiza na maradhi kibao. Mnauza kete, mnapata pesa, familia yetu inateseka.
Walileta bangi wakamea vitambi, ona sasa wameleta kete, watutakia maisha gani? Walileta bangi wakamea vitambi, ona sasa wameleta kete, watutakia maisha gani?
Tupige kete teke,
watutakia maisha gani?
Tupige kete teke,
watutakia maisha gani?
Mama wangu namhurumia, ndogo wangu aliyetumia, siku mchana mama kalia, ndogo wangu akaga dunia, kakosa wakumsaidia, mazishi yakahudhuria, mamkashindwa kuvumilia, familia wakamkumbatia, vijana wengi wakawa wezi, sababu kete ndiyo bei kali, wengine kupumua hawawezi, wakalazama hospitali, wazazi wengi manyumbani, wanachekwa na jirani, wakumlaumu ni nani? Ni nani?
Walileta bangi wakamea vitambi, ona sasa wameleta kete, watutakia maisha gani? Walileta bangi wakamea vitambi, ona sasa wameleta kete, watutakia maisha gani?
Tupige kete teke,
watutakia maisha gani?
Tupige kete teke,
watutakia maisha gani?